gonna miss the beat, not a shit. Hey,
ooh, ooh, we so gay. Good gradual, gradual, baby, yeah. Mina juwa no pendo, baby. Kukuwacha siwezi, ata wanene mabaya kwako. Ata sasa mwezi, mina juwa no pendo, baby. Kukuwacha siwezi, ata wanene mabaya kwako.
Kisula walisema sana Saka saka jua mwili wako Tabia wakasema sana Saka saka jua loo wako Kiumbo wakachula sana Saka saka jua mwili wako Kisula walisema sana Saka saka jua mwili wako Tabia wakachula sana Saka saka jua loo wako
Nachokomba mpenzi epuka nazo skendo Usijuka ni acha ni kaanza kudata Na mwendo kasi juka speed ya samata Rapa kiza sula hamolapa Wakaanza kubisi kwamba natafuta kiki Na siwezi muziki Leo hii na wakoki na tena siogopi Wakileta za kulete na watoa kama kopi Kuchiva whatever you can take it never A lot of love since day and never
Oh leo nasema wa